yisinde ukushisa ndlela ubuzindela zakho zilu tholindawo yakho yokuthandaza la uhlangana khona nabakini nabadala ukanyisinde ukushisa ndlela ubuzindela zakho zilu tholindawo yakho yokuthandaza.
Amaketango manje ayaqashuka kushalaza bathakathi mengiqhamuka silwane imimoya sithandazela ukubopha umdali uzoyisolva wena mdali ungasikhohlwa sabelu uyabizwa mthi minyanga ivuliwe mthi ibusiso iningi mthi manje ngisazokuthi ngithi sabelu uyabizwa mthi minyanga ivuliwe mthi ibusiso iningi mthi manje ngisazokuthi ngithi.